Edisem ti dunum.
Na mihunu sɛnkyerɛnneɛ foforɔ bi a ɛso na ɛyɛ nwanwa ɔsoro. Abɔfoɔ baaso a wɔkurakura ɔhaw musuo nson a ɛtwa toɔ no a ɛmu na wɔwie Nyankopɔn abufuo no. Na mihunu biribi a ɛte sɛ ahwehwɛ po a ɛgya fra mu. Na wɔn a wɔdii aboa no ne ne honi ne ne din akontahyɛdeɛ ho nkonim no gyinagyina ahwehwɛ po no ano kurakura Nyankopɔn asankuo. Na wɔto Nyankopɔn akoa Mose dwom ne adwamma no dwom sɛ:
Awurade Nyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ, wo nnwuma yɛ akɛseɛ na ɛnwanwa, amanaman hene, wakwan tene na ɛnokorɛ. Awurade, hwan na ɔnsuro woɔ na ɔnhyɛ wo din animuonyam? Ɛfiri sɛ wo nko na woyɛ kronkron, na amanaman nyinaa bɛba abɛkoto w'anim, ɛfiri sɛ w'asɛntenenee ada adi.
Na yeinom akyiri no mehwɛe na wɔahini adanseɛ ntomadan asɔredan no ɔsoro. Na abɔfoɔ baaso a wɔkurakura ɔhaw musuo nson no firi asɔredan no mu firi adi. Wɔhyehyɛ nwerɛ fitafitaa a ɛhran, na wɔde sika abɔsoɔ abɔ wɔn mu. Na ateasefoɔ baanan no mu baako maa abɔfoɔ baaso no sika nkuruwa nson a wɔde Nyankopɔn a ɔte ase daadaa bufuo no ahyɛ mu mama. Na wisie a ɛfiri Nyankopɔn animuonyam ne ne tumi no mu hyɛ asɔredan no ma. Na obiara ntumi ankɔ asɔredan no mu kosii sɛ wɔwiee abɔfoɔ baaso no ɔhaw musuo nson no ansa.